sakiraɓe keɗiɓe on bofa fedde studio tamani gonɗo mi jowti om sanne heɗade heƴoji amen asawere sappo e jeɗɗi lewru septembre hitande 2022. Mine wondi ɗo hande e Oumar Waygal. Oumar, hono beɗɗa?
Mbiɗa selli Basu Fada Cissé.
Waygal, hoɗo jogaɗa sakiraɓe amen hande le mbasa o?
Sembe kabaruji ɗi anni en kala hono kabaru ñaw coronavirus le ko sakiti kono wonde heɓirde sembe le leydi meɗen ndi sukaɓe mbi ko laati sababu muɗum ɗati mbiya ɗi woni ko ndewatake. Yewtere meɗen noddirta mini mabɓe ɓe garan halde kabaru kadu ngaji ko yimɓele ɓamidirɓe dokkidirta na wakkati shot nata e cuuɗdu ko ɓe mbiyndirte ko nandi e muɗum garen timminirede ɗum birki sembe caldi.
Waygal, adadu yimɓele ɓe geeƴi ñaw covid-19 o nanngata oɗo wakkati kana wondi ɓeydani?
A wofo e fe Cissé, sukaɓe ɓe kay kolitiɗo ko laati sababu muɗum ɗati mbiya ɗi jaati woni ko jamarde wonda e nanngude ñalawma hannde o. Kamɓe nayiriɓe banngal dogotoro en duɓe mbiya ne wawi tawede geeƴi ñaw o weltiki no worrino fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Ñaly Buuɗi.
Jonte kewɗe joni ñaw covid-19 o ana wondi heɓude sembe ɗo Bamako ɗo kañum e ley kedde leydi ndi. A wi sukaɓe Bamako yogaɓe ko laati sababu fa ñaw o ɓeyde heɓude sembe yo rafi tabagol dabareji yogaji ɓe datta e jamare nde tinnoon gattana koye mumen hakkillo.
Aran ɗon ɓe yamira homo fuu ɓorno masque ɗi ga hannen ko heewi yimɓen ɓoronta ko masque ɗi gasi joni watti ɓuuɓan wonno yimɓe ko heewi ana duruma ɗum ka e ñaw coronavirus o fuu yo gotuno.
Ewi directeur centre national d'immunisation sababuji kewɗi gaɗi fa ñaw o ɓeyde heɓude sembe hono wargol geƴƴu keso ñaw o. Docteur Ibrahim Diarra, directeur du centre national d'immunisation.
Ɗum hana jukude fe goto hannden heɓugol ñaw coronavirus sembe kasin saabi ɗum matama nokkuji heewde ga yimɓe golloɓe laboratoire ɓen ko hani famutunde en ndu heɓugo ñaw o sanne dinande menen saabu kulleji ko heewi wonko natto saabe hokkude ngol ñaw semme ñalande hannde nde.
Iwde 25 lewru mars hitande 2020 warde 14 lewru septembre ndu ana ɓuri himɓe 33 ɓe ñaw o nangui santanaɓe e 3,996.
Waygalo, jonka kaale haala golleji pawi ɗiɗo yontere kertanade dewral golleji muɗum fuɗɗi alkamsara ɓettine.
Le balɗe jeɗɗi ɗiɗo imma daraji garan waɗede le ngallure Bamako nde kañe le leydi meɗen ndi fa yettole caggal leydi ndi ɗo mali koɓe goni fur Sisil moɓe cuɓi hitande kande yalhono ɓe kan tuguirade no leydi meɗen ndi wori kañe fa yettoyo jalleñi kanko laamiɗo fedde nde noddete association union dogon pel e voisin le leydi mali ndi hollitide wattu jono sukaɓe jokolɓe ana gonde wattude koyɗe muɗen sanne ka o holliti ninse makko du ko guɓɓanɗe kaɓorɗe fuu tawaka le ɗiɗo golleji keɗɗe mo kanko ala fuseni guindo komo sifirdo hen.
La première activité officielle
caggal kowra arandaraga mais waɗi batu hande beete du ko fawi do dewral e dian horte hannden aljumare 16 lewru septembre dabri fuu fiyama famutude jama o honone dewral heɓi mi waɗi jande qur'ana batuji mawɗi waɗama le université meɗen mawɗi Bamako kaye le laamorɗo fo e damuɗum do sesel fawiɗo do dian e dewral fawtude do jantude do kabaru leñi kaye fina tawa meɗen
ɗu naɓata e yewtere amen minimag. Waygalo, yewtere amen minimag yontere nde ana fawi do kadoji ɗi jiɗodirɓe hokkodirta?
A wofo e fewi ɗum e tawede fooli tawede farde mabɓe natude dewle ɗeni ɓe mbeɗidiran kado ngaji so ɓami fa gorko ɓami debbo na so ɓami fa debbo o naati ley suudu muɗum fu yama ɗiɗo kado ngaji ɓe darnan ɗum won jenariji kañe ko nandi e muɗum Ali Cissé fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Ñaly Buuɗi.
Hokkude kado mo sabbi eɗen jeeya ɗum sanne yimɓe yogaɓe ana jokkina ɗum jaati fay caggal kurtugu
o hokkikan kado ko heewi fandan dewal amen a waɗede caggal dewgal ndu o waɗdekan kulleji kewɗi min joni suɗɗa o ana miili waɗde kan kadoji ga o wala bawɗo sanne min watti foo so mi kalsi min sodna kulleji goɗɗi mi welna ɓerɗe makko
ka no eɗum sela ley dewlo yogaji sini kurtugu waɗɗi worɓe yogaɓe kolliti saabe heɗum baylitirta tagu
fandan dewgal amen a waɗede on hokka kan no kadogaji ko heewi ngal cegal dewgal o darni ɗum min moɗɗa ana hokka kan kadogaji ko heewi no gaggeddiji dewgal waɗa hunde fokkata kan kasi ko heewi e rewɓen ana mettan ɓerra amen sanne ɗum waɗi so min kam yiiɗa waɗdendeɓe kado jaati.
Madame Jabate Fatoumata Diombana yo dokkowo hakkillaji le dewle e wi makko jingu ardi ley dewgal
hokkodirde kadogaji ana moƴƴi sanne sukaɓe rewɓe ko heewi hannden jom bobɗe tan ɓe yiiɗi re worɓe ndu ko heewmu en kulleji tan heelirta sukaɓe rewɓe ɓe ɗum wala hunde ko moƴƴi
timmode o dokkowo hakkillaji holliti wiide sukaɓe ko kani daranade arande yo hokkidirde hakkillaji farde muɓen suɓade dow teddinde nesuji men.
Waygalol, oɗo wattu sukaɓe jokkolɓe chrétien en fa heewi fuu ana wondi hawrtude université Kabalato.
A wofo e fe Cissé, wattu joni eɓe gondide jangguinede toon ko nayiri banggal kamɓe dow diina mabɓe ka dewal Allah mabɓe kañe ko nandi e muɗum caggal muɗum ndu ɓe pammin toon ko nayiri banggal golleji ɗum won gaci koɓe gatta toon fa yettoyono kamɓe du ɓe jettirta lanɗo kañe ko nandi e muɗum chrétien wonɓe le oɗo nokku fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Ñaly Buuɗi.
Ɗon ko fuɗɗi altinere ƴaɓɓene nde d'accorde gonɗingol sukaɓe chrétien en jokkina fa 24 lewru septembre ndu e wi hunceni ɓeɗon hoore fanda nde d'accorde mawde yo jangguinde wonde be sukabe jokkolbe yalla anandarano leydi meden di eglise ngaji Maurice Cabré ana e janginobe
be wonga ekitade kulleji kewdi ko dogata do lannugon eglise en nanal mudum duu jande kessere kuma fuddi ngali de balde didi me famintinama do kulleji kewdi
Daniel Hunsa ana welti hebude nafa de jande beyde ninde dun faamu andude dina chrétien en
pour parler
fandan o torro hebnele jogala be famintina kan hone kaaki yimaade wonde eglise on kongol mudum muinirse yalla ana gaza mi nge do buri welde kan sab golanda do dum fawi
yeso don seeda suka bobbe ana gonde hollitede hono suudu masirite madame Koulibaly Sara Jara yo kabo debbo kurtido korsi nin do sanne masiriji ngattete di le suudu
muddin wo eglise yo hono dewal alla mi nge mi fami kulleji kewdi handen mi weltama sanna
timole kawrital mabbe gal hawrube hen be kolliti wide ana mbawi daranade fa gasa latade hejabe eglise ngaji le jandeji kebi wadanede di
duna wata en bilki sambe chal Regalo premier tour préliminaire Ligue des Champions CAF Djeluba AC anahani bisimbinde jango club Equato Guinée Deportivo de Mongomo stade 26 mars to wakati yambe sapo e jego
awofo fi alisisi donde pino match alende Deportivo de Mongomo fino e 2-0 wattu jono kambe yimbe lo wonbe Djeluba AC do bi hikati bi fu jeltinama le hen yalla hono be kani hawirde be do yimbe lo biddo hakkilaji mabbe an jotti ke e mo konko no dirto Djeluba AC jottino kabaruji fedde Djeluba AC de ko sifido
mede lalni honjine hore le nefirre balon yala bibbe leedi malni fu ana welto mede woowi hebde daroga mangal hono defire nanan mudum hitane 2012 ne les demi finales coupe de la configuration equipe Djeluba AC fiama tiagal leedi bengaji didi kuma warti bomokone me hebe daroga mangal nyalan hande ne hakil amana jodi le defire me fi dabireji fu ko nato sabe nefirre balon men heba wonane mudum me yamri jati ministere huminine kabaru haro challi le leedini tinno acca bengaji ni e teme didi yala homo fu an heba bamde bi mudum me holliti jodi ko warta hakke e coupe fou wawde wadde kalfi le defirde dum hono mudum wada ka jati le firde ballon maltofon
fa hande le pida ballon kafo talatar ngarore nogay le septembre hitane 2022 AS Real de Bamako ana hani bisiminde AS Douane Burkina Faso
irule imma daraji coupe no dette préliminaire coupe kaf ko
sumi jari tiagal leedi ndi ligue des champions européens nyaloma dido bo o wadi yonterande ko wonto jababuji be
Real Madrid wakande be korno RB Leipzig nde be ngadi be 2-0 Paris wakande hawrno e Maccabi Haifa nde wadi dum 3-1 Chelsea wakande hawrno RB Salzburg nde hol fu wadi baddu goto
boygal do mi kaddata hande kay kabaruji amen
en biya en joti secret meden be kala do mbawi tan le malifo e mangal mudu fadi be ja fe eno kono andirno do e ser yotre men no dirtel tous o grendal wara solo be jabi